This is an MUT Radio podcast.
On the line, we have Ulungelo Zondi. Lalela kungihlebelile ukuthi ena uNobhek Zulu namakabi Ntontoni laphaya. Hayi, kodwa ke it's fine.
Ngibungelele ngonkulu injabulo on a beautiful Saturday. It's been a rainy week and it's yabo ukuthi mangithiwa liyanetha bonke kusho ukuthi funa sonke siqale celebrate ngoba kusho ukuthi khamuka izinto ezintsha, itshalo, isempilweni, yonke indawo. So nami-ke ekuthema ngabe kuvela ilanga on a beautiful Saturday, ngase ngizithola ngipake phambi kwenkabi nation uBhek Zulu khona la in-Pietermaritzburg. So namhlanje-ke kumgosi wethu ohamba phambili, sengiphathele indaba nje sithanda ukuba kubi kodwa-ke esisizayo, khona lezi mnandi-ke futhi esengiphathele zona. Sihlala sikwazi nje bonke.
Okay.
Ehamba phambili, it is very safe here. Kusho omunye esimazi ngomotoha umokhadi wakamaputla. Simazi lapha yakho iskim sam obe etha khona lapha ungowesifazane oneminyaka u 38 othi nje yena ama gigs akhe kwi entertainment industry asevele nje kwambekela phansi kwangamhambela kahle kangangokuthi njengoba sikhuluma usehleli ehome kwi-shelter yena kanye nabantwana bakhe ngoba umsebenzi akwenzayo awusamvumi ukuthi akakwazi ukukhokhela zonke izinto akwazi umelana nayo yonke into nama-financials akhe njengoba engasenawo ama-gigs. Kuningi-ke simbone ephuma kona nakwi-skim sam ushenile. So there's a lot eyenzekayo empilweni yakhe kodwa ukuthi ucela simbeke emkhulekweni abuyele back kwi-entertainment industry okanye athole that particular job ezomkhokhela imali eningi loma gigs that will pay her more akwazi yena nabantwana ahlale kahle. Siyambonga-ke uyiqhawekazi njengomunye wabantu besifazane abakwazi ukufukamela abantwana noma isimo singasahambi kahle kodwa nje usahleli nabantwana bakhe. Namanye-ke abangama celebrity bathi bayacela nkosi yami ukuthi bamsize ngoba naye uyasho ukuthi ubone ngazi ukuthi uzongena engcupheni ukuthi abe ne-depression no-anxiety and everything ngoba funa acabangeli yena aphinde akhumbule nekusasa labantwana bakhe.
Wow, hayi kwaze kwanzima. Le nto le yokungawathola amagigi.
Yes, akube kunzima bonke.
Ave inzima, inzima ngempela. But asithembe ukuthi-ke uyogcina watholile amagigi.
Yes, uzogcina ewatholile amadlelo aluhlaza. So uma sakhuluma la sithi thiwa-ke nothing much has changed kusho la omunye futhi wabasakazi sibathanda kakhulu apparently lo guy lo wabajwayela noZahara umzondile Motshana usebenza lapha kumhlobo wenene abantu abaningi kuyazi ukuthi njengamanje emsakazweni unoshintsho olukhulu bonke oqhaqhazelisa wonke umuntu who is breathing and alive.
Lalela.
Wonke umuntu ophefumula emsakazweni njengamanje sibheke enyangeni entsha ulindele ukuthi line up isintshe. Kungenzeka amanye ama-voices kube ngelesi sonto siyagcina ukwezwa, amanye siyaqhubeka ukwezwa. So there is a lot happening. Laphayana-ke kumhlobo wenene FM ithi announcile ukuthi nabo sebezenzile inguquko. Kodwa laphaya uMzwandile will officially take over iso abheka isiyazi lapha ekuseni ngo-3 kuya ku-5 ekuseni khona kumhlobo wenene FM and yena-ke futhi usezibambele ne-plot esilaphaya kwi-Channel Africa from u-10 kuya ku-1 every Saturday. So kwezokusakaza kuningi kakhulu esesikubonile okukhona. Abantu abaningi-ke bakhala ngokuthi engaze thina silaphi nabanye bathi abanye balaphi kodwa sithi nje ngoba uNkulunkulu uthi ayinkosi nomsindisi sicela ukuthi bebe wonke ama-radio host no-producer abakhona kanye nabafundi bezindaba kuhlangane-ke njengoba kwazile ukuthi umhlanganele noMzwandile nabanye-ke kubahambele kahle kakhulu. So kuningi-ke bonke.
Hey, kuningi.
Uma khuluma about change,
yeah,
my heart still bleeds for uSis Maria esimazi laphaya ekhuluma ngobuthakathi basemakhaya, ngobuthakathi bakwezinye izindawo. But ekugcineni kosuku uSis Maria is one person who is being loved. Kodwa akusamhambeli futhi kahle naye kangangokuthi ipolo vivo yakhe enye imoto abayithanda kakhulu ingakwazi ukuthi iriposethe. Lokhu kuthiwe uma ngabe ehlule ukukhokha isikweleti sakhe esisele esingango 26,000 ngoba sekuma-areas kuzofanele ukuthi imoto yakhe beyintandokazi yakhe ivele ithathwe ngoba kahle kahle ibhalansi emsaleni ilweka 93,000
Uma.
Bongs angazi, angazi.
Ayibo.
Kodwa ke yo angazi ngiphefumula ngenxeba.
Yo.
Ngiphefumula ngenxeba because abaningi bazama ukumrezela ama funds lapha bayaphuthuma bayasheshisa ukwenzela ukuthi zonke izinto zimahambele kahle naye abuyele emotweni yakhe akwazi ukuthi adrive sebenza abanye bebe suggest ukuthi akabe uBolt okanye ayithathe imoto abe eqala but mina bengithi asiqhubekeni lapha ikhona social media and nomphakathi simrizele simthendele R10 or R50 or R200 and just say ukuthi angeke sikwazini ukwenza the same thing esesikhe sayibona yenzeka kusi brand angcoli saphinde sabona iyenzeka lapha ya uyanda from Big Brother we were able to raise imoto imali engango 100 and something thousand if it means okunye kuphuma emaphaketheni ethu so be it asibamba nini
yeah umuntu umuntu ngabantu asikhombisini ubuntu
very true
yeah
so sisakhuluma ngalezo ke siyazi lapho ukuthi there's uSomahlaya esimthanda kakhulu esimbiza ngo tall as mo
hey
la guy lo ya ungishade indonga kodwa ke ungishade indonga ngazi noma sibaya sakhe dweleni
well you never know
I will never know but ke okwamanje okunye besakhona besihamba phambili kukhona the people need comedy and with the podcast lapho khona akade kufanele ukuthi baxolise kuyena ngokumbiza nge scammer and a fraudster so apparently bekukhona nomunye waba host laphaya esibaziyo akade kudlale 2 weeks ago Paul Pops OTT, Oferati, bebe lapha bonke bambiza ngesikema bathi unama bookings nani okusho ukuthi abengakwenzi kahle nemali zabantu engazuthi sijulile konke lokhu bafaka yena bathi uclaime istroke emva kwepodcast kusho ukuthi kunezinto angazenzi kahle ekubeni umunye umntwana kade egula ngempela wayesethi ngicela ngangibize ngalokhu wavula icala kwase kuhlangana kuningi nje okuhlangahlangene laphaya so siyacabanga ukuthi konke kuzozama ukuthi kulungiswe ngoba kayona isprotsta ngoba kasona iskema kodwa hopefully iningizimu Afrika izokwazi ukuthi ihlangane bese asizakale naye ngoba uyazi bonke esimeni esibhekene naso ama artists nabantu abaningi sebevele babizwe ngeskema babizwe ngama rapists bese
kuyalandela
indaba yenzekile
And akukho right lokho cause usuke ubulala ibrand yomuntu cause labantu laba baphila ngebrand yabo kahle baphila ngabo like ubone ikono okubeka lokho njani isinkwe tafulini so if sizobaqambela manga sithi benze izinto bengazenzanga amanye ama brands azophuma kubona bagcina sebengasathola ama gigs sebehlupheka
very true ngoba leyo nto isiza ukuthi reputation yabo kuzobe sekuphele kanjalo sizakhuluma ngendaba ze reputation nama gigs nendaba eningi.
Yabo.
I just feel like saying
Imagine
2019 sasitholela lapha ya sesino Miss Universe lapha kuZodibini owaye Miss South Africa yakenye.
Yeah.
Miss okuyena ke uzosifiswa sesimthanda kakhulu kuzozibini intusi uthe sathi uyaqalaza wayesezitholela nje umyeni umyeni wakhe ovele nje wathi I do ngiyakushada ngiyakuthanda siyagigiza so uma sikhuluma ngabantu that has made it in the industry nasemshadweni uyabakhumbula o Romeo benobasetane
ya ngiyabakhumbula
nabo bathola umshado omkhulu so njengamanje ke nayo uzozibini yebo usethathiwe uthe nje I love endlessly husband wakoma wakoma washada benza i private wedding ama pictures akubona mahle sithi nje congratulations to uzozibini tusi oseshadile usejoine ithimba labanye abantu abango Mrs South Africa onomzamo abebe khona khona isekhisini bebe khona bonke bebezothi congratulations kumu grilling ngomshado wakhe umaceketeke noanele uthe ubengeve muhle umakoti ubebo benomkhwenyana bebekhazi uliphinikizimu Africa njengokwina babo uMiss South Africa baphinde futhi wawina uMiss Universe. Congratulations to her and umkhwenyana wakhe sibafisela iprosperity nenjabulo onkosi kwaze kwakuhle. siyabonga kakhulu yilezi ndaba besinazo ama celebrity kulokhu na next week ngizothathela ezinye maninga kakhulu ama celebrity akhona esinawo khona la emgungundlovu namhlanje and isifake kahle saqondana nawo so ngeke sendeza usizo ngitshela ukuthi kwenzekani ngisacela ukugibela isithuthu ngibambelele iqolo la Big Zulu bese ngithi wena ufuna ukungiqoma siribani njengani.
God bless. Thank you so much. That was Ulungelo Zondi.
This is an MUT Radio podcast.